Wahayu Yahaya suraol shappande didi e go'o. Ndem mi yi'i dow kesum e leydi Kairi, gan dow arandejum e leydi arandeeri majjiti, maayo ma wala ko seɗɗa. Ndem mi yi'i gariri shaniindi wato Urshalima Kairi e ndi jippoyo daga dow, daga to Allah ndi siriyama bo ɓangaɗo mo'itiniɗo gan gorko muɗum. Ndem mi nani wonde hononde shembinde daga joɗorgal laamu ngal e nde wi'a, raɗɗum to Allah joɗoto e wondi e yimɓe, o joɗodoto e maɓɓe, ɓe ngartay yimɓe maako. Allah e hoore muɗum wonday e maɓɓe, o wartay Allah maɓɓe, o moytanayɓe fuu gonɗi maɓɓe. Ɗum bo fuɗɗitata ɗum waɗa mayde ko wannaare ko bojji ko torra, gan ko ɗume ɗum ndenno ƴaɓɓake. Sey jooɗiiɗo dow jooɗorgal laamu on wi'i, jooni emi waɗa ko ɗume kesum. Ɗon ma o wi'iyan, windu ɗum ɗon gan haala ka'a ɗum goonga ka tabbutuka. Nden o wi'iyan, ɗum heeñi, min woni Alfa, min woni Omega, waato fuɗɗoode e timmoode. Fuu nanɗo ɗon kami hokkaymo ndiyan caahu daga to ndiyan yonki ɓuliroyta. Fuu keɓuɗo jaalorgal heɓay fii ɗu'um fuu daga to an. Mi wartay Allah maako, kanko o wartay ɓiɗɗo an. Ammaa gooduɓe kulol e nyaamooɓe amaana, e kuwooɓe kuugal kallungal, e gaɗooɓe warhoore, e gaɗooɓe njeenu, e darnooɓe, e mawninooɓe gunkiiji, e fuu fewooɓe, ɓe fuu ɗum nattinayɓe mbeela hiite kibiritu, kanga woni mayde ɗiɗawre. Sey go'oto nder malaa'ika en joweeɗiɗo ɓen wari, ɓen ɗon jogiiɓe tummuɗe joweeɗiɗi keewɗe monnere Allah cakitiiɗum. O wi'iyan, woroy mi holloyma ɓangaaɗo debbo karoori ndin. Nder wahayu ɗum malaa'ikaajo on hocciyan yaariyan dow wonde hocceere towde naa seɗɗa. O holliyan Urshalima gariiri shaniindi e jippoyo daga dow, daga to Allah. Gariiri ndin e woodi teddungal Allah, e ndi ɗelkitoo bo kaaƴe ɗelkitotooɗe ɗe sheede, bo jasfa, e ndi ɗelkitoo bo daaroggal, e ndi woodi mahol towngol e ngol filiindi, goodungol dammuɗe sappo e ɗiɗi. Nden e woodi malaa'ika'en sappo e ɗiɗo paamanooɓe dammuɗe ɗen. To dammuɗe ɗen bo ɗum windi inɗe leñi Israa'iila sappo e ɗiɗi. Koo ndu e wuttudu e woodi dammuɗe tati, dammuɗe tati daga fuuna, dammuɗe tati daga hirna, dammuɗe tati daga fombina, dammuɗe tati daga woyla. Ɗum mahi mahol piliingol gariiri ndin dow kaaƴe sappo e ɗiɗi. Nden dow maaje ɗum windi inɗe lilaaɓe sappo e ɗiɗo ɓe karoori ndin. Malaa'ikaajo metan ɗoyan bo e woodi sawru poondol ndu jiinaari, ndu o foondirta gariiri ndin e dammuɗe mayri e mahol piliingol ndi. Gariiri ndin koo ndu e wuttudu e fottidi, juutuki mayri e yaajuki mayri e fottidi. Sey malaa'ikaajo on foondiri gariiri ndin e sawru ndun, o yi'i ndi waɗi mil dubuu go'o e ɗariijowi, juutuki mayri e yaajuki mayri fuu e fottidi. Ɗon maa o foondi mahol piliingol gariiri ndin. Towuki maagol waɗi jaaɓanɗe ɗariiɗiɗi e sappo e joweego'o. O foondiri no neɗɗo foondirta. Mahol ngol mahiraama e goɗɗe kaaƴe ɗe sheede bi'eteeɗe jasfa. Gariiri ndin bo e jiinaari tandi mahira, e ndi ɗelkitoo bo daaroggal. Ɗum mo'iniri kaaƴe gaɗaaɗe ley mahol ngol e koo iri nde hayre nde sheede. Arande jasfa, ɗiɗawre safaaya, tatawre agat, nayawre emeral, joobre onis, joweego oore kaneliyan, joweeɗiɗawre kirisolati, jowee tatawre beril, jowee nayawre tofas, sappoore kirisofuras, sappo e go'oore jaasin, sappo e ɗiɗawre ametis. Nden dammuɗe sappo e ɗiɗi ɗen ɗon ɗum lu'ulu'uuji sappo e ɗiɗi, koongal e dammugal waɗiraama e lu'ulu'u go'o. Ɗon maa ɗatal mangal gongal nder gariiri ndin e jiinaari tangal waɗira, e ngal ɗelkitoo bo daaroggal. mi yi'ayi wuro sheningo nder gariri ndin ngam Allah jomirawo jomu bawde kanko e karori ndin goni wuro sheningo mayri. Gariri ndin yidayi jaingol nange ko ngol lewru ngam teddungal Allah yeinantondi nden karori ndin woni fitilaru mayri. Yimbe duniyaru njahay nder jaingol gariri ndin, laamibe duniyaru bo gaddanay gariri ndin jawdi mabbe. Dammude mayri bo mabbataake nyalawma ha abada, nden dum wadata jemma nder mayri. Dum wadday ko dume ko wodi e risku yimbe duniyaru nder gariri ndin. Wala goddum ko senaki nattay dum gariri ndin ko bo gadowo kuude nefniide ko pewowo, seyni be dum windi inde mu'en nder deftere yonki nde karori ndin, kambe tan nattata gariri ndin.